mikono je kansaba mukwate mungalo wabula nenzi chozi watamu kuba mazima nali nzirukala oro nala bikanga nyoletwa najja mumpola kasobo ngajeno jeni kabambya kubanywegere yengo yenga zindi mubulere najja kujja kiyena mpa nangamba wiraba kali mazima yali anjagala sunga taina tiyali anjagala ku kuba yali akimanyidde ddala ndi musiba taina kantu kyokizudde kiba kyalimu abalina okwagala okwa mazima kuba omuwala omulungi bwatyo bambi nanjagalira obusiku kyokizudde kiba kyalimu abalina okwagala okwa mazima kuba omuwala omulungi bwatyo bambi nanjagalira obusiku.
Charlie Moon.